Awosa ngikuthambi sikuthambi lapha ngikuthambi sikuthambi bithe ngikuthambi sikuthambi ngikuthambi sikuthambi awosa ngikuthambi sikuthambi lapha ngikuthambi sikuthambi bithe ngikuthambi sikuthambi ngikuthambi ashaya lena wala bashana wala bantwana kwasenye abafana ashaya lena wala bashana wala bantwana kwasenye abafana ukuthosithi bathandwa basha bangena kumele kube mnandi laika bangshayi tumbathi ngiphindele namba nashintshi vibe malumo ya stars ukuthosithi bathandwa basha bangena kumele kube mnandi laika bangshayi tumbathi ngiphindele namba nashintshi vibe malumo ya stars.
I was like, I'm gonna take a piece. I'm gonna take a piece.